me soldier marching on. Come and hear me tell my story. All along in sin I've gone.
Thank you. ezurike o ma ji igwe kwa ya nku ike a ji eje mba mgbe mbe ike gụrụ mmadụ